in a day. Una jinta fly boy, una jona finest. Una chocho simba gume lioness, Mrs. Zuzu. Nadia ni toughest, hutani cheza cheza kama kina Zaituni. Kuto kujimwaya, mwana ume gani huyu hana haya. Daily analamba lips, anadondosa kisha anaomba lift.
Natamani ningejua, kuota ni cheza ningekuwa. Nimebaki solo nisingeumia, kini mejifunza san kushua. Siku taki, taki, wendo wende mintabaki. Wendo kasi, kasi, Nadia zetu ni wapi basi.
Unajie na champe, champe, wape, wape. Udaweji bambe, 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 bambe. Unajitai, ah, 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 ah.
Attention, attention, no more question, ni wetu sare tension. Nyajem super, call me Lan kwa jungle. Najo mastingo tuanze deep adi shale.
Sini juzi lexa likuambia hali.
Yeah, leave that alone, swezi teleza sonaro. Weni principal, hawa ngine makopi. Lexi baby mapenzi kwako ni kunki. Mr. Mess, Mr. Chezo tanyo na daily kwa ploti. Kalav ni kesi basi nifikishe koti.
Uchumi ni mbaya, staki stories za kushare.
Kwa hii chama mami jua wendo chair. Minda kupea siku chochi hii ni dea. Pale nyao vile ulipito liachatike akistare.
Nilikuliza, ukasema ni mapepe za insta. Ukanituliza, ukanidanganya wewe ndo mista.
Jump in.